gacaliye sidee tahay?
Gacaloy bal waa nabad.
Hay
gabar yahay waxaan ahay nin gocashada daraada qaban waayey guushi.
Aniguba gunuunaca
wagar
iyo gooha awga hurda gaba ma siiye.
Yeah, I know.